Some mwana. Naughty brother.
Ready to down.
Hello, usilete mdomo. Ninaomba usilete tu maneno. Hello, usilete mdomo. Kwani hili pesa yako minakula. Hello, usilete mdomo. Ninaomba usilete tu maneno. Hello, usilete mdomo. Kwani hili pesa yako minakula.
Ni yangu bala, sijui ni kapuka ama danso jama. Nime wacha kuwe kapuka chipuka. Maliza na msuka. Nina haki ya mali. Kitu mihudu ni kujipigia sore. Same club, same beat. Jama anajidai ana mali bala. Na zile vitu minaona ni makali za mia, mia mbili na mia tatu. Nime pose na kagomba, sitaji competition, mina taka tu maje. Wale wase wa mdomo, ni macho wanatupa na kubaki my god, my god, my god. Wana vikwazo wa life, ulichunguza kwa undani na bado tuze die.
Hello, usililete mdomo, minaomba usilete tu maneno. Hello, usililete mdomo, kwani hili pesa yako minakula. Hello, usililete mdomo, minaomba usilete tu maneno. Hello, usililete mdomo, kwani hili pesa yako minakula.
Nilishinda bet na sipendi ata soka. Ish,
usilete tu maneno.
Ulilicheki na Marita, Leo na Anita.
Usilete tu maneno.
Ati lazima mama Naj asikie hii story.
Usilete tu maneno.
Arsenali tulipigwa, Manu wakashinda. So,
usilete tu maneno.
Tumestay na wife miaka wananishuku na nina. Sibeta wanishuku na dem kama Rina. Wala hips na mahaga. Juvitu kama hizo ndo kulenga mungangana. Maisha yangu na shugulika. Why? Pesa ni zangu na nungunika. How? Ata ni none, ni konde, ni lewe, ni sobe. Ni ishika muhuni ama uhuru wa Kenyatta.
Hello, usililete mdomo. Minaomba usilete tu maneno. Hello, usililete mdomo. Kwani hili pesa yako minakula. Hello, usililete mdomo. Minaomba usilete tu maneno. Hello, usililete mdomo. Kwani hili pesa yako minakula.
Kwa club ni kurambo kanambo. Musupa busy home ni kutext tutu mambo. Design anabonga ni kana juwa mpango. Hapati usingizi. Anadhani kuna fiseta na nisuguwa mugongo. Jumse amemisho ati niko vagina joy na nivako. Mini konya machoma sagana. Maji ni kate, mate ni pewe. Hile design ya upati bila mesha. Sita giving milika vitu sija white chest. Nasikia niko high ni mahaga minaona kila dem. Anasonga ana wigo wigo. Mabizi body kwenye seat ni kumingo mingo. Makelele masikio people talking talking. Wale wasem kwa giza adi kissy kissy. Haijalishi what next but boss na jibamba. Produce your Fidel. I hope you are my butter. Once again, Kauko Meskia. The community be. What? My dear life.